kutisha twe chanchuma na masendeke. Oligungo try kutisha shisha unoda shitengeke. Babu ndi kubereke. Ne kutisha shinji shino. Piwa wenu mwajua anoche mara shitengeke. Hashitengeke. So ninga kutendo mi.
Unatenga mota kwete rudo. Singa ya shisibo. Pangosa kumado hapa uche penza. Penza. Batiru woko don't ever go. Kame nina hita shema go. Shisiso. E hashitengeke. Moyo unodura hauchekeke. Watu rijusi saka ufekeke. Inini hangu andi terere. Saka wanda but I'm learning. Moto ninge satani ni meni. I think I'm just focused on my journey. So don't be complaining.
Kutisha twe chanchuma na masendeke. Oligungo try kutisha shisha unoda shitengeke. Babu ndi kubereke. Ne kutisha shinji shino. Piwa wenu mwajua anoche mara shitengeke. Hashitengeke. So ninga kutendo mi. Hashitengeke kura. Shavena ni kura. Bando kura tinga tsokere mbuna. Network ndo itzura. Shinji shajo shundongo tifura. Asi shaka chipa shuchatura. Shunotura. Network ndo itzura. Shinji shajo shundongo tifura. Asi shaka chipa shuchatura. Shunotura. Ijatwe chashkumo na masendeke. Oli kungo shaya kutishe shisha unoda shitengeke. Babu ndi kubereke. Ne kutisha shinji shino. Piwa wenu mwajua anoche mara shitengeke. Hashitengeke. So ninga kutenda umi.